radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndakira abana bashaka abavandimwe babo n'ababyeyi bashaka abana babo, abenshi ni ababuriye muri Congo yahoze yitwa Zaire igihe inkambi zasenywaga. Ndakira umwana ushakisha ababyeyi bamukuye mu kigo cy'imfubyi ariko bakaza gutandukana.
Yabaye ngombwa rero ko mbambika ikamba rya kibyeyi ndabaguru birambabaza, na niyo cyangwa murabi kigongo k'umutima muranaganye ndako ndababona ko nabafite
umubyeyi ushakisha umwana wavutse yaragiye ku rugerero muri Congo.
Nari mu ntambara muri Congo, hanyuma hari umukobwa yaramukiraha turashakana, tumaze gushakana intambara ira kudutandukanya, njyewe ndakomeza ngeza Kisangani n'ahandi basubira iwabo.
Ndakira kandi umubyeyi waburiye umwana mu mayira abiri yahitwa Kumubuga.
Twari tugiye kugera kuri komini ya Mubuga neza, noneho ikiriho hari nk'ingero tutaragerayo agwa muri icyo kibuga kikuru cy'icyayi ndakigiye kiriho, ku buryo yagiye ahari abantu benshi udashobora kwereka imashini yo kubikora nk'aho ari kubimenya umubare w'abantu.
Iki ni ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika. Uwa mbere nakira ni Uwizerwa Beatrice, umwana washyizwe mu kigo cy'imfubyi Kabwa yari uruhinja. Ababyeyi be bamaze kwicwa muri 1994. Hari ababyeyi bahamukuye baramurera baje gutandukana, ariko Uwizerwa Beatrice arabashaka kugira ngo abambike ikamba ry'ababyeyi.
Twabaye muri Arsenal Kabgayi, noneho nyine turi imfubyi ari inyuma ya Jenoside, ndetse tuzakugira igihe batanga amatangazo bavuga ngo hari abana ababyeyi bashaka gufata abana babarere batari mu miryango, kuko twarabuze imiryango twebwe. Noneho umubyeyi araza aramfata, umubyeyi yabaga mu Ruhango, naba umupapa n'umumama ngo nta rubyaro bagiraga ko kigena yindi mwana muto wenda nko mu myaka 7 cyangwa 6. Ubwo hari nko muri 2002 abantu bari aho ngaho mu Ruhango. Ubwo nyuma naje bakomeje kufamiye, ntabwo twari twakamenye ko hari famiye nimwe ngira, nyuma famiye nazo nafite santime uba hanze yabaga Belgique. Ubwo yari yaje mu Rwanda, ikindi umwe na mama wanjye aza mu Rwanda ari kunshakisha. Ubwo nyogokuru ubyara mama nyine yari ariho, ageze mu Rwanda baranshakisha barambura, nyuma umuntu aza kubaha amakuru ababwira ati umwana ashobora kuba aza ari muri Arsena yaha ngaha. Aramubwira ubwo biramuha kuba ajya kunshaka ikabyayi, bigeze ikabyayi barababwira ati umwana twaramutanze ariko famiye yamutwaye ngiyi, bahita babereka aho turi ho narindi barahagera. Ubwo mu byabaye ngombwa kwakundi ubwo famiye kwa mama barahagezeho bakigira ikabwiye barabwiraga abana ngo hari indi famiye. Ubwo bakidushakisha famiye ngo bakana yaje kunshakisha, imaze kuhagera nabo barababwira ati umwana ari aha ngaha mu Ruhango babahadirese. Imaze kubahadirese ugomba kuperasenga undi mugore, umukobwa we niwe waje kundeba. Ahageze rero biba ngombwa ko antwara, amaze kuntwara ntiyahereza adresi z'aba bantu bangeze. Nanjye ubwayo nimba nageze mu miryango ntabimenyeye, mva aho ngo nyibone narakiye ko ari famiye ko nahavuye niga.
None se Mwizerwa, kugira ngo inkuru ndumva ni inkuru ndende ariko ikeneye kumvikana neza, ikibazo ufite magingo ya ni ikihe?
Ikibazo mfite ya magingo ya iyo famiye yabashije kumpa muri Arsena, naje kutwiga ndangiza segondere ndakomeza ndagashakisha. Ubone bagiye bahindura nyuma bahindura amakomine, mbere yari amakomine ariko sinabasha kumenya ahantu. Twari duteye ahantu byitwaga mu Ruhango hehera, mu Ruhango
Dusubire ku babyeyi bakuvanye muri Rufurini Kabgayi bakakurera uwo ni Harinzwe Ntwari na Veridiana ushakisha muri kano kanya muri kino kiganiro agasaro ka Buraga nsabe abatuye mu Ruhango bose abatuye Intongwe bashobora kuba bazi umusaza witwa Harinzwe Ntwari n'umufasha we Veridiana ntandi zina tuzi bageze umwana witwa Uwizerwa Beatrice yuko badufasha kugira ngo abo babyeyi beza tubabone tubahuze n'umwana bareze umwana bavanye muri Rufarina Ikabgayi ntabwo bitinda aho muri hose aho ngaho mu Ruhango muhanahane amakuru mudufashe guhoza uyu mwana Uwizerwa Beatrice abo babyeyi bawe muri kano kanya ubuki kiganiro gitambuka bashobora kuba bari ku maradiyo bumva ijwi rya Amerika bakumva babwire ijambo rikuri ku mutima wagumanye ubibutse n'ukuntu wababuze kugira ngo bahakubere igihe washyingirwaga ariko reka mbikurekere n'ubyivugira babwire ijambo rya kuzinduye uyu munsi n'icyo bashakira
babyeyi beza n'ukwinda bakunda Imana ifashe mwe mukiriho Shinanisa, Hanahura, Ganis, Sahi, Indi, ariko bifitizere kandi bifitizere ko muriho aho muri mwakoze igikorwa cy'urukundo mwamitemo umubana bose baza muri abasitari na mbuga ngo uko munzira mutarambyayi mbere ababyeyi nanisaha ku mutima numva muri ababyeyi banjye aho byinshi mwankoreye mwarihanganaga mukanshakira nizo nanywa neza mukamfasha neza mwaramwishurije mwankoreye byinshi n'ubundi numva mama wanjye na papa wanjye yari kunkorera byabaye ngombwa rero ko mbambika ikamba rya kibyeyi ndabaguru birambabaza nanicaho murabisigongo ku mutima muranagahinda ko nababona ko nabafite afite imana yo mu ijuru ndabizi zaduhuza ndabakunda cyane kuva muri iyo myaka mwandeze uturuka mu myaka abanza igera muri itanu cyangwa itandatu kugeza ku myaka icyenda yose narabakunda kandi ndacyanabakunda cyane ni ukuri aho muri niba muri kunyumva mumfashe mwumve ko turi kumwe ku mutima ndabakunda icyo mbifuzaho ni ukubabona nanjye ndabashimira nanjye nkabereka urukundo rw'umwana wanyu mwambere ababyeyi b'indashyikirwa ndabakunda cyane ndabakunda kugeza Yesu ndacyabakunda niyo byanga bose tuko tudahura muri ubu buzima n'ahandi ni ijuru ndabitubijana kandi ndashimiye n'impano itagiho yo bamena umugisha ndabakunda cyane na famiye zanyu muturukamo nimba mukizifite abo mwaba mukizifite rwose ni ukuri ndabakunda rwose bumve ko umwana umwuzukuru wabo cyangwa umwana wabo ntihari kandi mbashimira igikorwa mwankoreye guturuka nyuma guturuka icyenda kane kugeza 2022 ndabakunda cyane
Uwizerwa Beatrice akomera urwo rukundo urugumane uruhora n'indizera yuko ababyeyi bawe hanze ntwari na Veridiana bakunzise ndasaba cyane kugira ngo uzahure nabo vuba kandi tuzabigufasha mu nkuko bisanzwe ngaho rero ndagushimiye cyane kandi ndagukomeza nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane nanjye murakoze Imana igiraho umugisha n'ukuri muri ababyeyi beza ni byinshi mudukorera nagiye mu biganiro byanyu bikanyubaka ni ukuri Imana igibaho umugisha pe muri idashyikirwa muri ababyeyi bungirije Imana ni ukuri murakoze cyane akazi mukora Imana ijya ikabahera n'umugisha n'amahirwe mu byo mukora muri byose kuko muhuza imiryango yahoranye mugafasha abana bakomeretse mugafasha ababyeyi bakomeretse ni ukuri muri idashyikirwa Imana ibaho umugisha
urakoze cyane mwese abamaze kumva inkuru ya Beatrice Uwizerwa mukumva agahinda ke ayo marira yababunze mu maso na marira y'impuhwe n'urukundo mumufashe mu mugongo
agasaro kaburaga
mu mwaka w'1996 umugabo wari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda yoherejwe muri Kongo igihe inkambi zasenywaga ageze i Masisi ahahurira n'umwana w'umukobwa yamusize atwite akomeza ajya Kinshasa agarutse asanga umukobwa witwa Furaha yarahungiye mu Rwanda mu nkambi ya Gihembe yasanze yaribarutse umwana Eric Nkubito Tuyisenge asubiye ku rugerero muri Kongo yari mu mutwe wa SNDP yaragarutse asanga umwana na nyina baragiye Gatabazi Agusitini arabashaka atuye mu karere ka Gasabo murenge wa Ndera akagari ka Mukuyo umudugudu wa Karambo
Kizanye mu kiganiro gasaro kasaraga no umwana wanje witwa Nkubito Eric twaburanye mu 2023
byagenze gute kugira ngo mutandukane
nari mu ntambara muri Kongo hanyuma hari umukobwa n'amufuraha turashakana tumaze gushakana intambara ndakudutandukanya yewe ndakomeza njya za Gisangani n'ahandi wasubira iwabo
iyo uvuze ngo wari mu ntambara muri Kongo yari mu ntambara kawuti wa Muganira
yari intambara interahamwe zari zaramusize zaragiye muri Kongo zarakoze jenoside niwe musirikare w'u Rwanda rero turambuka tujya gusenya za nkambi zabo kugira ngo batazongera ngo bakore jenoside ya kabiri.
Ahungaho ni wahuriye na Furaha cyangwa Furaha mwamenya nyugarutse?
Uyaho niho twahuriye na Furaha.
Furaha yaratuye hiwabo bari batuye mu kahe gace ka Kongo.
Babo bari batuye ahantu bite ngungu ni Murambi.
Aho ni muri Mashishi?
Eh, ni muri Mashishi, ariko twahuriye neza muri Karehe ahantu bite Ntumbi.
Mhm.
Niho twahuriye.
Ababyeyi be bari bazi yuko mugenda na barakuzi?
Eh, baranzi rwose, ari se ari mabukwe baranzi na se wabo bari banzi kuko barasuye barenda basura bari banzi.
Hanyuma Furaha mwaje gutandukana gute?
Eh, intambara barabizi ukuntu zigenda, haje kubaho intambara nyine ko twahise dukomeza kugira icyesha cy'amakuru muri afite.
Yego.
None ubu ye bambanye n'undi aho narindi bampamagara kujya Gisangani, hari abasirikare nabi baraga turagenda tugigoma, ariko we mbonye ko bamamagaye nabwo noneho ba basirikare babiri baramuherekeza bamugeza iwabo niba ndagenda. Hanyuma njya mu mirwano nyine, nta nubwo nongeye kubonana nawe, ubwo twongeye kubonana urwenda na n'umunani yarabyaye ubwo ari namushigiye inda y'umwana.
Icyo gihe muhura muri 1998 mwahuriye he?
Namusanze mu nkambi ya Gihembe, niho bari barahungiye.
Bari barafunze baraje mu Rwanda Igihembe, aho ngaho ni Byumba.
Ni Byumba ya kera mu karere ka Gicumbi.
Umusanzeyo usanga yabyaye umwana urimo mbwira ushakisha?
Eh, niwe ndi gushakisha. Yabyaye umwana witwa Basanze baramwiserike, nanjye mutavuga ito. Eh, niwe ndi gushakisha rero kuva 2003 nibwo duherukana ndi muri CNDP, kuko naje kujyayo umwana nicyo gihe duherukanira, sinongeye kumubona.
Ubwo wagarutse mu Rwanda ureba umwana umwita izina, urangije usubira ku rugerero?
Usubira ku rugerero.
Hanyuma ugarutse usanga umwana na nyina ntabahari?
Naragarutse njya mu nkambi ndabaririza, yewe n'abantu bari baturanye muri karitsiye, ngo bari bari muri karitsiye ya 23 zimwe zo mu nkambi, nsanga abo bari baturanye ntabahari nabo ntabo mbura amakuru.
Abari bahari bajyanywe Mahama. Wahageze batarayisenya?
Ni bari batarayisenya hari kera muri 2002.
None se amakuru wahawe nabo wahasanze bakubwiye yuko Furaha n'umuhungu we Nkubito bashobora kuba bari hehe?
Barambwiye ngo hari abantu UHCR yagiye itwara bakajyana mu bihugu byabasabiye ko babihungiramo. Bati ntawe tubona hano bishoboke kuba nawe ashobora kuba yaragiye, atari ko ntabwo tuzi amakuru ye, ariko nta nubwo bari bamuzi, atari ko hari abantu bamaze kugenda bajya mu bihugu bitandukanye hanze. Numva rero ko nawe ashobora kuba yaragiye.
None se nkubaze Gatabazi, iki ni ikibazo nkunda kubaza abantu nkawe baje hano bashaka umwana, nkunda kubabaza niba bashaka umwana bagashaka na nyina, urabashaka bombi cyangwa urashaka umwe?
Yewe aramutse umugore kuba yarashaka Furaha rero ashaka undi mugabo, aramutse batakiri kumwe, yewe nshaka umwana agashaka na nyina, ariko niba afite umugabo we bari kumwe, ntabwo namusenyera, jyewe nashaka umwana wanjye. Niwe numva nashaka ari kubibaye na nyina akiriho, cyangwa se ari libre nta mugabo, ubwo nta kibazo.
Hanyuma se wowe ko numva usheshe akanguhe, nawe urigenga, nta kintu kikuziga kikubuza kuba Furaha usanze nawe ahari, nta kintu kikubuza kuba mwakongera mukabana mukamera nk'uko mwari mumeze mbere?
Kugeza ubu ngubu nta miziro mfite, nta nzitizi. Aramutse nta mugabo afite, nta kibazo rwose twabaye mubonye.
Hashize birumvikana imyaka 20 ubuze umukunzi wakundaga, umuntu wari uguhekeye, umwana w'isi izina utamubona?
Nari mwese mubona, nyuma nubwo tutangiye kubonana ariko nari mwese mpageze namubona.
Yego. None se mbwira, birumvikana kugira ngo ufate ingingo yo kuvuga uti ngiye guhamagara ijwi rya Amerika ndashaka umwana wanjye, ni ikintu umaranye igihe uvuga uti uyu mwana ari hehe ngira umuntu w'umugabo ku hari bamwe babyara abana baka bagasa naho babandaritse ntibanamenye naho bari ntibanashakishe bashake no kubamenya wowe uravuga uti ndashaka kumenya aho umwana wanjye ari
cyane ndamushaka rwose umwana wanjye kuko ntabwo wabona niwe n'imfura yanjye ntabwo babura n'ubu imfura tubiheko ntabwo nabyemera
ndetse
wenda hari ikindi cyabaye ariko nacyo nkakimenya ariko umwana wanjye mubonye nakwishe
ufuraha nta rindi zina rye wibuka
nta rindi zina rye ntabwo nibuka niko bakundaga kubera nuko ntabonaga n'umwanya uhagije n'ibyo ngibyo namuhamagaraga nabyo narenga
ababyeyi be ndavuga basobukwe na nyokobukwe amazina yabo yo urayibuka
izina rya mama kuko simbizi ariko rya data bukwe yitwa Kayitare umusaza mugufi bugufi cyane yari no mu divantisi mu mwezi wa karindwi na murumuna we yitwaga Twagira nawe nibyo nari nzi furaha akaba yari afite barumuna be batatu nabo ngabo ariko amazina yabo sisanyanze kuko bari abana bato kandi nanjye sinakunze kubana nabo nyina yari umukecuru utari mugufi ufite amenyo maremare
uko biri kose niba Furaha yarashoboye kugera mu gihugu cyo hanze nubwo yaba atakitwa Furaha yarahinduye izina ariko Eric we Nkubito amazina ye ntabwo yahindutse arakitwa Eric Nkubito ubwo rero umubyeyi aho yaba ari hose ku mugabane yose y'isi yaba ari i Burayi ari muri Aziya ari muri Oceania ari muri Amerika cyangwa se muri Afurika n'ahandi hose yaba ari akumva ko afite umwana witwa Eric Nkubito
nyina yari yaramwise Tuyisenge naryo ararifite
ni byiza wasanga na Tuyisenge yararigumanye akamenya yuko Augustine Gatabazi umushakisha azibuka ibihe mwamaranye muri Congo azibuka kuba musuye igihembe azibuka yuko wishe izina ukajya kurugerera ukagaruka ugasanga yaragiye komera azimenya kandi nawe azakumenya niba muri kano kanya Furaha akumva ndetse na Eric Nkubito wawe niba bakumva niki ushaka kubabwira mbere yuko dusoza ni wa munota ntanga wo kugira ngo umuntu avuga iki muri ku mutima ikiba cyamuzanye cyane akivuge mu munota umwe gusanduka ibindi Amerika ati dore icyo ngushakira gikomeye uwo muntu utani wawe Gatabazi
mu by'ukuri nitwa Furaha nimva cyangwa umuhungu wanjye Eric ntibyanze navuga ndabakunda kandi ndabakumbuye niba banyumva rero bumve ko nkiriho kandi Imana ibishoboye ikongera ikaduhuza byaba ari byiza ndamutse mbabonye rwose nakwishima sinzi uko nabivuga ariko bumve ko mbakunda kandi mbakeneye by'umwihariko ngira amahirwe nkabona Furaha umugore wanjye nkabona na Eric wanjye rwose nashima Imana aho bari bose niba banyumva ndabakunda kandi ndabashaka ndabakumbuye pe ngize amahirwe nkabona rwose nashima Uwiteka bazanyumva nabo bashoboye kuba bavugisha ubwo Imana ni gahunda sinzi uko bizagira
ndahamya yuko amasengesho yawe Imana yumva ndahamya yuko hari abanyarwanda batwumva ku migabane yose y'isi bakumvise kandi bamenya uwo mudamu Furaha bakamenya Tuyisenge Eric Nkubito bakababwira yuko ubashaka no kwirwa rya Amerika witwa Gatabazi Augustine ndagushimiye cyane kuba wizeye ijwi rya Amerika ukaza muri kino kiganiro agasaro kabura gakanuhifurije amahoro y'Imana
amahoro y'Imana namwe
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi 1994 umwana w'umuhungu wagutuye muri komini Bwakira Rukundo Desire yahunze wenyine yakurikiye abandi asiga umuryango we mu Rwanda ahunga ajya muri Zaire mu karugomwa Mariam ni nyirasenge ari mu kiganiro agasaro kaburaga mushaka afite mu karere ka Ruhango umurenge wa Ntongwe mu kagari ka Gako mudugudu wa Nyabyuho
ikizanye n'umwana wamwe muna wanjye witwa Rukundo Desire ise nisebera Rusizi
mhm
mama we na Kimana Vanessa
mhm
noneho bari batuye mu muri komini bwakira ubuna kare ka Karongi Segiteri ya Ishembe ubuna kagari ka Ishembe umurenge ni Murambi yigeze ngo kwandika ariko ntibabishyikira neza babyumva mu makuru gusa ariko ntibabishyikira
none se banza umbwire uheriye ku ntangiriro mujya gutandukana n'uwo mwana byagenze gute subira inyuma gatoya
aho ngaho Ishembe wabo yagiye yiruka akurikiye abandi
ayiruka nkakurikiye se yakurikiye nyina yakurikiye
oya yari akurikiye abandi b'abanyarwanda gusa ntabwo ishe na mama we ntabwo bigeze bahunga hahunze uwo mwana wenyine
yari afite imyaka ingahe
yari afite nka 17
hanyuma abantu bikubise arahunga asiga iwabo mu rugo baragenda
asiga abandi mu rugo arahunga agenda wenyine ngo aza kubandikira ariko babyumva nk'impuhwe ntibarubona
babwiwe n'iki ko yabandikiye urupapuro runyujije kuri nde
abantu ngo barabibagiye babwira yuko ngo umwana wabo yanditse ariko ntibarubaha
yanditse binyuze muri Croix Rouge bikanyu byanyuze he
shobora kuba ari Croix Rouge kuko batarubonye ntibazi uko byaje
ubwo ahunga ni muri 94
yahunze 94 ntiyagarutse
ahungira muri Congo Zaire ya kera hari abantu muri abo bana bahunganye kivunge hari n'umwe bagarutse ngo babwire ati twari twajyanye tumusize hakurya
oya ntabagarutse ntagakuru kabahunganye bazi ntibanabazi
none se kubera icyo ari uwo mushakisha se na nyina ntabwo bakiriho
ntabwo ishe ntabwo tuzaherereye kandi mama we ntabwo ahari biyana bishobora simbizi keka umuntu amwegera akabimubwira urumva ndi muri Ruhango ni ukubahamagara kuri telefone noneho rero nabo bari muri Karongi
yego
ni uko gusa nagize impuhwe numva birambabaje kandi ngaho uwo mwana yashakirwa noneho bituma mushakisha mfite na benshi nashakisha sinzi ko nabigenze
yego urafatira hakanya nabo ubashakishe none se ubu niba Rukundo akumva amakuru ufite ya nyuma nuko yari ari muri Zaire
nabashyitse babiri
mm-hmm.
ariko ubwo umwe yarapfuye undi asa n'upfuye ahagaze ngo rero mama we afite agahinda gakomeye cyane yabahaye n'agahinda afite nikari gutuma nashakisha
ni byiza ko wamugobotse kugira ngo umufashe kumushakishiriza uwo muhungu we Rukundo Desire niba Rukundo Desire akumva muri kano kanya birumvikana uravuga uti na urukundo rwa kibyeyi ariko se mubwira icyatumye nyirizina uvuga uti ngiye ku ijwi rya Amerika nje kugushakisha nawe hari akakumva avuga ati uyu mubyeyi unshakisha reka musubize reka mubwire aho ndi reka ntahe reka mugereho
nuko ijwi rya Amerika nawe igira icyizere ko ari uwo mwana yaboneka kandi nareba agahinda ka mama we nkumva birambabaje cyane byarambabaje aho yaba ari akanyumva ndi nyina wabo Mariamu kuma yagahantu muri Ruhango yabyumva yaranzi bose yagirira neza mama we akumva ko akiri aho ari agahinda afite kaza n'akagabanuka
urakoze cyane mubyeyi Mukarugumya Mariamu
murakoze kumva kumpamagara pe
urakoze rwose iki kiganiro agasaro kaburaga ni cyanyu uko muduhamagara
kandi mora mbifuriza rwose amahirwe n'umugisha kubera ubwitange mugira nama
murakoze cyane nimwe dukorera nimwe tubereyeho
noneho ni idufashe
yego
tukomeza gusenga abantu baboneka nzashima Imana kimwe n'abandi bose bagiye babura ababo buriya nyine turakomeza gusenga Imana ibahire cyane
urakoze
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa mujisanga muri aka kanya ndakira umubyeyi waburiye umwana we ahitwa ku mubuga hahoze ari muri prefecture ya Gikongoro turi mu mwaka w'1994 ntaho atageze amushaka Celestine Bisetsa atuye mu karere ka Gisagara wa Mamba akagari ka Kabumbwe umudugudu wa Muhabura
naragushakaga igihe kirekire kubera ko nafite agahinda nabuze umwana mu gihe cy'intambara muri 1994.
Yego.
Nari mvuye muri komine Muyaga, perefegitire ya Butare. Perefegitire yari Kabumbwe, shirire yari Munupfu. Mu gutangira guhunga, ntazo yarafatwe, inkotanyi zimaze kuyifata, dutangira gufata umugambi wo guhungira muri Mubuga, ahari ku Gikongoro. Ubwo nari mfite abana barindwi. Muri abo bana barindwi harimo n'umwana w'ikimbwa w'umukobwa. Abaturage duturanye bafashe inzira yo guhunga, bashoreye abana, nanjye ndabakurikira, nshoreye abo bana. Noneho turagenda dukurikiye komini zirebana n'u Burundi ziri ku mupaka w'u Burundi, kuko niyo nzira yari isigaye. Twaraye mu nzira kane, ku munsi wa gatanu turahagera nk'isaa cyenda tugera muri Mubuga. Tugeze muri Mubuga duhura n'umuhanda uva Icyahinda ujya Kibeho. Duhura n'uruvunge rw'abantu benshi bava Icyahinda bajya Kibeho. Ubwo njyewe nari mu bashoreye amatungo manini y'inka n'ihene, umudamu wanjye yarashoreye abana, nza kumubaza nti wa mwana wanjye witwa Mukasano Claudine ari hehe? Ati ndamubuze rwose, mubuze kubera ko nakuraga iki kiragi kitumva, none ndamubuze mubure muri kiriya kivunge cy'abantu. Ubwo nabwiye abo twari turi kumwe ntumve, nimugende nimugere imbere hariya kuri komini Mubuga, mujye mu ishyamba hari umuhanda, mugandike mushakishe mbuze umwana. Baragiye bagandika haruguru ya komini, noneho nkuramo umuntu umwe ihute ujye Kibeho, nanjye ngiye ku munini kureberaho. Ngeze ku munini bwarize ndara mu nkambi ndashaka ndaheba, bukeye mu gitondo ngarukaho nasize ba bandi ngo mbaze uwagiye Kibeho. Uwagiye Kibeho arambwira ati nanjye Kibeho namubutse. Nahise mbwira ba bantu nimuhoge tujye ku nkambi ku munini gusumbikaho, noneho ntangire kujya mu nkambi zose za Gikongoro, kuko icyo gihe hagenzurwaga n'Abafaransa nshakisha uwo mwana sinakwikara ntarebye uwo mwana. Ngo abantu nabasize mu nkambi ku munini bakambitseho nanjye, ntangira inkambi zose za Gikongoro zose ngera ku mupaka w'ishyamba rya Nyungwe nshakisha, bakambakana ati nta mwana uhari, umenya yaragiye mu kivunge kijya muri Kongo.
Hanyuma ubigenje ute bakubwiye ko ashobora kuba yaragiye muri Kongo?
Ubwo nahise ngaruka gato bamaze kubura mu nkambi, mbwira Croix Rouge nti nimushakishe mbuze umwana witwa Mukasano Claudine ufite imyaka 15 kandi yagiye yikoresha ipingi, mugerageze mujye mumbariza aho mugenda hose, mugenda mu mpunzi hose mundebera. Barambwiye ati tuzagushakira nitukubona tuzaguhamagara aho uri aho muri iyo nkambi yo ku munini.
Yego.
Ntegereje mbonye nta gisubizo, umugore w'ibanze arambwira ati ngiye sinakwicara gusa mbere nsutseho twasubiye ko muri Muyaga kurebera sinaguma kwicara mbuze umwana.
Aragusiga mu nkambi aragenda?
Aramanuka aza hano muri Muyaga, aza muri Muyaga ahageze ashakisha ngo arebe ko yaba yarasubiyeyo. Ahageze aramubura, ajya ku Kanyaru abaza Abarundi aramubura, ngiye kubona mbona aragaruka nsanze mu nkambi. Ansanze mu nkambi hashize iminsi mike y'inkambi baritambura bita duhungana none.
Muhunga mwerekeza he?
Twafunze ishyamba rya Nyungwe duhingukana mu Mubayi mu ntara ya Cibitoki.
Mu Burundi?
Mu Burundi. Duhinguka ku misiyoni tuhasanga impunzi nyinshi cyane, nyinshi cyane. Mbirebyemo uwanjye ngaheba nsanga ngo hari izindi ziri mu butahana bari bajyana i Muyinga banditse. Ndaheba abapadiri batangira kutubwira ati nimuve hano, abasirikare b'u Burundi ntibabashaka, mujye muri Kongo.
Hanyuma mwagiye muri Kongo cyangwa se mwagumye Burundi?
Niwe nasanze ntihageraho n'icyo kimuga cyamaze kunanira cy'ikiragi nari mfite, abandi barahaguruka baragenda muri Kongo. Njyewe mbona umurundi ushumbikira, umurundi arashumbikira aba nk'umubyeyi. Noneho hashize iminsi mikeya igitero kiradutera aho ngaho, uwo murundi yarashumbikiye gifite intwaro kiraturasa. Umukobwa nari mfite witwa Nibavuge bahita bamukubita urusasu mu mutwe ikagwa hasi. Umwana ndavuga nti nahungiye imvura mu muko. Ubu ndabona mvuye gusubira mu Rwanda, kuko n'ubundi nahungaga mbumva intambara, none ndabona ntaho narihungiye, nabo nsigaranye njye kubasubiza mu Rwanda. Ubwo rero nashatse uko mpaguruka, biranyegera kubera cya kimuga cyari kimaze gukura kandi giteye abasha kugenda. Mu rugo ngiye ka kandi nsanga sinagisiga kubera agahinda. Umurundi yangiriye inama ati ndaguha intebe ikoresheje insuri ya mpande enye, noneho mwicajemo musegura ibiti mugende muhetse iyo ntebe yicayemo muzahita mudamutahane gutyo. Twagiye duhetse iyo ntebe yicayemo, tugeze kuri komini nabayi baduha abasirikare b'u Burundi baduherekeza batugeza kuri Ruhwa abasirikare b'u Rwanda baratwakira
yoo
bamaze kutwakira baraturarana buracyo baduha abandi baduherekeza ishyamba rya Nyungwe batugeza ipindo tugeze ipindo babahamagara imodoka za Croix Rouge zivuye Cyangugu Kamembe zihita zitujyana i Kamembe
aho kubajyana iwanyu muyagazi bajyana i Kamembe
tujya i Kamembe tuharara kabiri basanga impunzi ndeberamo uwo mwana nguma kureba iyo wabuze umwana nsanga ntawe uhari bukeye baduha izindi zitugarura i Butare turataha tugeze imuhira rero na cya kimuga cyanjye cyo kirapfa nkigereza imuhira ndaguma ndashaka uwo mwana i Burundi hari hakigendwa ndashaka u Burundi ndawumara ndashaka u Rwanda ndashaka
wagiye i Burundi gushaka umwana wawe
naho u Burundi nabugiyemo
no mu Rwanda uramushakisha mu inkambi ntago zazikiriho icyo gihe mu Rwanda ariko se wageze no mu bigo by'impfubyi ngo babaze ubabwire uti nta mukasano Claudine mwaba mwarabonye hano
narashakaga njya ku ipositi Butare barambwira ati amakuru yacu agarukira mu Rwanda n'ahandi agarukira mbe ubundi uri Kigali rero kuko nagira ngo numve ko nazashakisha uri i Kigali arambwira ati icyo twagukorera ni kuri radiyo Rwanda nta kindi twakumarira bo njya i Muyinga njya mu Marangarangozi hose ndazenguruka njya za Kirundo hose ndazenguruka ndaheba numva ijwi ryanyu riragera kure nzu waryisunga nkareba ukuntu mwandwanaho mukamfasha mugatanga ijwi rigera kure nkazumva ko nazabona n'umusamaritani akazambwira ko uwo mwana aba yaramubonye cyangwa se yaba yaraciye nigera inkuru ye
nibyo koko ijwi rya Amerika ni radio yumvikana ku mpande zose z'isi igera kure muri ako karere k'ibiyaga bigari ho ahenshi irumvikana rwose ariko se kubambwiye yuko mugeze mu mayira abiri kuba umuhanda cyahinda bamwe bihinze bagana hepfo abandi bakagana rugura abandi bakajya hirya abataragiye Kibeho wambwiye saga n'umbwira ko bashobora ko baragiye bagana muri Kongo aho ngaho ho wigeze uhashakishiriza
muri Kongo ntabwo nahashakishije ko siragiyeyo
watumyeyo Croix Rouge
natuma Croix Rouge nziza izambarize aho igera hose iza nimumbonera izambwire kandi twakibaze kugera aho Abafaransa bagenzuraga urumva ko navugaga ndaguma shakire mu nkambi ndamubura ndamashaka ubwo tugeze aho Abafaransa bagenzura twaba tuvuye mu cyanya kindi icyuho cya leta y'inkota tukaba tugeze Abafaransa bari
ariko uzi neza ko uwo mwana atageze i Kibeho
i Kibeho nta kuntu nabimenye kuko twari tutaragera i Kibeho neza twari tugiye kugera kuri komini ya Mubuga neza noneho ikibeho hari nk'imbere tutaragerayo noneho agwa muri icyo kivunge kikuru cy'icyahinda kigiye ikibeho ku buryo hari abantu benshi gashobora yewe kereka imashini yo kubikora ntawe ari kumenya umubare w'abantu noneho muri icyo kivunge rero tumaze guterana natwe twinjiye muri icyo kivunge ndamubura rero
ashobora kuba yarakomezanye n'abaganaga ikibeho nk'uko ubivuga
noneho rero bigeze kuri komini Mubuga mbwira umugende rwose wiruka mu gikeho ndere nange ngiye mu nkambi yo ku munini akikiho mu kivuge naho araheba nange ngiye ku munini ndaheba tutangira kujya mu nkambi turaheba kandi ibyo bivuge hari n'ibyakagakikomeza byigira muri Kongo
wambwiye ko na nyina ariwe mufashe wawe yagufashije ku gushakisha umukobwa we mukasano Claudine akagenda akagusiga inyuma akajya kumushaka ubu amezate iyo mutekereje umukobwa wanyu aracyamushakana bwabwira bwa mbere nkuko nawe numva ubufite na nubu hari igihe agusiga mu rugo akagenda agenda avuga ati nagira Imana ngahura nawe komera
abagabo barihangana kubera ko twari twahunganye abana akabasigaranye bane batatu bose baragiye niwe uyu muri gusanga asa n'uwahahamu
birumvikana birumvikana ni ukumukomeza ariko igihe cyose umuntu abataraboneka mukwiye gukomeza kwizera yuko akiriho ni nayo mpamvu uri hano ku ijwi rya Amerika uvuga uti uwo musamaritani nkuko amwise wabo baramutoyi wabo ramubonye ongera twibutse wavuze yuko yagiye yikoreye shitingi yari yambaye ate yarameza ate yari umukobwa umeze ute kugira ngo nawe nakumva yiyumve ko ari wowe amenye ko umubyeyi wamushakisha ariko nuwamubona avuga ati umwana naramubonye uretse iyo shitingi yari yikoreye yari yambaye iki yari umwana w'imyaka 15 wavugaga ariko se nta kamenyetso wibuka nta kantu kakamanzi yari afite wakwibuka watubwira
ubundi nari inzobe kandi akaba umukobwa muremure atari mugufi ya akaba yari inzobe gose kandi akaba yari yambaye agakanzu kera.
None niba umukobwa wawe Mukashano Claudine akumva muri kano kanya niki wumva ushaka kumubwira?
Icyo nshaka kumubwira ni ukumubwira ngo turaho n'abana bane harimo Mushimana Claudine Clementina hakaba hari na Hakizimana Damascene na Bizumuremyi Koza Claude na yabaterane ya Martin abo ni bo turi kumwe hano muhira.
Yego.
Akumva ko haruguru yanjye babaturanyi bahari umuryango wa Mabuye Gusikini niwa ntacyo nayigize Yozefu niwa Linda Yinoberanshi niwa Munyakazi Manweri niwa Ndanga Amiyeri niwa Manira Ronald niwa Sendegeya na Rifisi akamenya ko imiryango ihari turi kumwe nayo kandi turamushaka ku buryo yaba ariho aho ari hose yakwishinga muri Amerika akaduhumuriza tugakina umutima hamwe.
Urakoze Celestine bisetsa kuba waje ku ijwi rya Amerika wizeye kandi ushaka umwana wawe Mukashano Claudine mwaburanye muri 94 mugeze kumubuga muhunga. Ndagukomeza kandi ndagushimira cyane kuba wizeye ijwi rya Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana.
Nawe ndagushimiye cyane. Ndagushimiye ndikuri ku mutima.
Oh, urakoze cyane.
Imana izabaho umugisha. Imana igukomeze.
Urakoze.
Agasaro Kaburaga.
Mwaka w'1996 igihe inkambi zasenywaga abana babiri b'abavandimwe baratandukanye bari batuye ahitwa Imuyange muri Masisi mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Kongo. Ishimwe Eve atuye mu karere ka Kicukiro akagari ka Kimo arashaka umuvandimwe we.
Ikintu kinganya mu kiganiro Agasaro Kaburaga rero tukiri batoya ari mushiki wacu ariko tutavukana mu nda twareranywe twarabanaga nyuma ababyeyi bacu bamaze kwitaba Imana twahise turerwa na mama wacu birumvikana ubwo yadutwaye turi batatu ko arasigara ubu icyo gihe twari dufite ahantu bita Imuyange twari bato cyane ibintu byinshi sinzibuka niyo hantu duheruka kubonanira yitwa Mugwaneza irindi zina naryo ntabwo narimenya ndabyibuka ko twari bato ntabwo mfite amakuru maremare cyane ariko urebye ntikerashize igihe kirekire cyane akomejeho gushakisha amakuru ye mbaza mu babo twabanaga abari bakuru nabo ugasanga ntayo baje abaga ubwo rero bibaye ngombwa numvise ijwi rya Amerika numva ari ikiganiro Agasaro Kaburaga hari benshi gifasha ndavuga nanjye reka ngerageza amahirwe wenda ku bw'Imana bizashoboka nibwo buryo nabahamagayemo nabandikiyemo.
Aho ngaho Imuyange mwari mutuye ni hehe? Hambwire neza numva hariho ni mu ruhe Rwanda ni hehe?
Imuyange ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Ni mu kahe gace?
Ndakeka neza ari mu gace ka Waikare andi ibindi byo ntabwo naba mbyibuka neza ariko ndakeka ni muri aho ngaho ni muri ako gace ka Waikare.
None papa wawe yitwaga nde?
Yitwaga Gakunde Emmanuel.
Naho mama wawe?
Nyirabikari Winifred.
None se uwabareze ninde wabasigaranye wowe na mushiki wawe bamaze kwitaba Imana?
Twasigaranye na mama wacu witwa Nyirasania Nyiramanywa n'umugabo we Ndagijimana Emeri.
Hanyuma mushiki wawe wamujyanye ninde?
Kubera icyo gihe twebwe bamubyeyi bamaze kwitaba Imana twahise tujyanwa n'uwo muryango. Ntabwo rwose nta yandi makuru mfite ntabwo nzi uwamujyanye kuko yari na mukuru mukuntu akindi nibuka hari umukecuru yari afite aho ngaho yakundaga kuba ari kumwe nawe yaje kwitaba Imana kera tukiri aho ayandi makuru pe.
Mbese umuntu wamutwaye yari atuye Imuyange?
Yego niko mbikeka cyane rwose yari atuye Imuyange.
None se Imuyange mwahageze muturuka hehe?
yanje ndakubera ko nari manitse nase nk'imyaka 6 akindi gice ndi gusubwenda abari bavuye mu Rwanda hari bari ndi zabeto guhunga ndakenya
none mu Rwanda mwari mutuye he
mu Rwanda twagiye ku Kibuye
yego
Karongi ni mu murenge wa Gitesha ubu ngubu akagari ni Kanunga umudugudu ni Nyarugenge
ni ukuvuga yuko papa wawe na mama wawe na bakuru bawe na barumuna bawe na bashiki bawe mwese muhunga mwahunze mu Rwanda muhungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muhungira hitwa Muyange nibyo
yego twa mushiki wanjye niwe wari uri wanjye ntabwo nari nakavutse ariko niko niyo mateka ari niko bimeze bashobora ko baragigeze Muyange bavuye n'ahandi hantu ko numvaga bajya bambwira ngo inkambi za mukuru ayo mateka nayo numvaga ntabwo mbizi bindi
ishimwe ubu ngubu wowe ufite imyaka ingahe
ubu mfite imyaka 25
wowe nta kintu uzi ku byabaye mu Rwanda hanyuma nagira ngo byumvikane hari umuntu ushakwa yaravukiye muri Congo hari ushakwa yarahahungiye hari ushakwa umuntu agomba kumenya aho umuntu akomoka kugira ngo n'abadufasha gushaka bamenye uwo muntu wari we kubera ko umuntu avukiye Muyange gusa ariko ntawe uzi aho akomoka ntabwo byoroshye ariko ubu noneho ko tubera ko tuzi ko mwakomokaga i Karongi biroroha kugira ngo byumvikane ko waba yarahakomotse nawe akahaturuka akagera aho ngaho Muyange akamenya papa wawe cyangwa se mama wawe icyo gihe nawe yadufasha kubona amakuru kubera ko wambwiye ko papa wawe yitwaga Gakunde Emmanuel na mama wawe akitwa Nyirabikari Bonifrida abona na amazina yadufasha kugira ngo dushakishe none se ishimwe ufata ikintu cyo gushaka mushiki wawe ni iki cyabiguteye nyirizina
ikintu cyabinteye turi batoya nubwo twari batoya yasaga n'ahari mukuru yaratureze babaga turi kumwe cyane yari umuntu nyine tubana kenshi cyane dukina turi bato twishimye kwahura twarahoranaga mbega ari umuntu mwiza cyane nyine nyuma dutandukanye naje kubaho ubwo buzima nyine bugenda buhinduka ajya mbaza amakuru ubwo ni icyo gihe hari abandi twabanaga ngenda nibuka bitwa bansira bitwa banshimiye bo numvise amakuru yabo ko baba muri Zambia n'abandi benshi ariko ubwo naje kujya ntekereza ndavuga ati wazagerageza nubwo buryo nagerageje bitewe n'iki kiganiro numvise cyane
abo bansira na banshimiye n'abandi mwabanaga hehe
nabo ni Muyange
ntabandi mwabanaga aho ngaho Muyange wakwibuka kugira ngo nabo nibumvire itangazo bazakumenye yenda bayi bavuga bati mushiki we tuza aho ari
yitwaga hari n'undi n'abandi bana bari mu kigero gisa naho kiri hejuru y'icyanjye bitwaga ba Macibiri abitwa ba Stefano n'abapapa bitwaga ba Kaboko abandi nibuka cyane ariko reze nabo ngaho
uwo nshimiye uvuze ko wumvise ko ari muri Zambia wigeze ugerageza kuvugana nayo ngo umubaze niba hari amakuru azi ya mushiki wawe
yego naramwandikiye ku WhatsApp aransubiza ambwira ko nawe nta makuru afite nayo amenya azambwira ndakeka nawe nawe yigeze amenya ari
na n'ubu uracyategereje ni byiza ko aje kumushakisha hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga wambwiye yuko yitwa Mugwaneza irindi zina kutaryibuka niba Mugwaneza ariho akaba kumva muri kano kanya aho yaba ari hose mubwira ijambo ushaka kumubwira rikuri ku mutima
Mugwaneza ndamukunda cyane ni mushiki wacu nubwo wenda tuzavuka mu nda imwe ariko twarabanye turareranwa tukiri bato kandi twabanye neza turi ndamwibuka cyane uburyo yakundaga kunsetsa yarandeze kandi cyane anyibuka kandi kantu kamwe najyaga nibagirwa cyane kuko atajyaga arya ibiryo na rimwe birimo urusenda wasangaga ari kurya wenyine icyo ndamukumbuye cyane kandi ndamukunda cyane
Eve ishimwe urakoze cyane kwa waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga gushaka mushiki wawe Mugwaneza ndagushimira kandi kuba warategereje igihe kugira ngo tukugereho tuguhamagare nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze nanjye ndabashimiye journaliste kandi ndashimira n'ikiganiro mukora murakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona chiki nege Shaka gasaro kawe mza kabona Shaka gasaro kawe mza kabona
Mugusoza ikiganiro agasaro kaburaga ndakira ntibankundi Esperancia nawe yaburi mwana muri Kongo ibukavu yari muhambi ya inera ari kubaza gutandukanira hitwa change amaze imyaka 26 amushaka cyo mu karere ka Ngoma umurenge wa Rurenge akagari ka Rugese umudugudu wa Nyamigende
ikintu kinzanye nabuze umwana turi guhunga ndega bamaze gusenya inkambi
yego
noneho mbura umwana muburira aha ishanje ubwo ngubwo umwana abura igihe cya saa cyenda saa kumi za nimugoroba
byagenze gute mbwira uko byagenze mwari kumwe uramushakura mubura genda mu gihiriri cy'abantu byagenze gute kugira ngo mutandukane
twari mu kivunge mbega mu masasu ubwo umwana araba yambutse twebwe turara hakuno y'iki hari umugezi turi kwambuka mbega bari bakindiye y'ikiraro ubwo ngubwo turara hakuno warara yambutse noneho bigeze aho ngaho tuhageze umwana mu gitondo baratubwira ngo yatambutse turakurikirana turamubura ariko baza kuzatubwira yuko umwana yatambutse umwana turagumya turamubura ariko noneho hari abavandimwe bari bacutse b'abaturanyi baza kutubwira ngo umwana yakurikiye inzira muri Kongo Buragavire ngo niyo bamubonye muri izo nzira nizo yagannyemo kuko ngo yamangiye guca igicanga
yego ese mubyeyi wabanje ukambwira uko umwana w'umukobwa yitwa nde
yitwa Mukanda yasabye Mariserina
icyo gihe inkambi zisenywa yari afite imyaka ingahe
inkambi zisenywa yari afite imyaka 9 ubwo tuburana abura yari yikoreye amasafuriya yose yo mu nzu ibikoresho byo mu nzu twakoreshaga twari twarafashe byose niwe wari ubifite
none se ninde wakubwiye ko yamubonye ikicanga
ni umuntu wo twari duturanye ni bari bari kumwe ubwo ngubwo baragumya baragenda bari kurarongana ubwo ngubwo ngo berekeze inzira ya Brazzaville bo mu gutaha batashe n'indege
bavuye muri Brazzaville uwo mwana asigarayo rero
nawe bageze aho baraburana
ariko bari kumwe mu nkambi muri Congo Brazzaville
baburaniye mu mayira
baburanye bataragerayo bakubwiye aho baburaniye nyirizina ngo umuntu ahamenye bari bashigaje ibirometero bingahe bari bageze muri Congo se Brazzaville cyangwa bari bakiri muri Zaire
nawe ni umukecuru ntabwo yamenye aho baburaniye ntabwo yahamenye
yaragiye agera muri Congo Brazzaville hanyuma aza kuhavanwa n'indege imugarura mu Rwanda
ariko bari bamazeyo igihe kirekire
kandi wabikubwiye mwari muturanye umukobwa wawe yari amuzi mbese yamukurikiye ari nk'umubyeyi bari kumwe yamubonaga nk'umuntu baturanye baziranye ku buryo bishoboka ko ashobora kuba ari muri Congo Brazzaville ariho bageranye nuko bagezeho bakaburana umwana akagenda n'abandi bakanyura izindi nzira wowe wambwiye amazina yawe witwa Esperancia ntibankundiye umugabo wawe yitwa nde kugira umwana narabyumva azamenye amazina ya se
yitwa Hitimana Farasisita
ubu se niba umukobwa wawe akumva muri kano kanya mubwire kuva mutandukanye mugeze aho ngaho ishanje kwiteme wakambuka mukaguma hakuno mbese wagarutse mu Rwanda ute naho wagumye hanyuma bakugarura mu Rwanda cyangwa se warongera urarungutana bwira umwana ayo makuru makeya kugira ngo amenye nawe uko byakugendekeye n'ukuntu wageze mu Rwanda
twaragumye turagenda tujyeze aho ngaho tugaruka za Masisi tugeze i Masisi turahaba tuhaba mbega nk'imyaka 4 noneho igihe cyo gutaha hari umwana wo nari mfite bamanza kumujyana mu Rwanda tugenda natwe tumukurikiye tujya kumureba tutaha ubwo ngubwo ubu turi mu Rwanda rwose nimwo tumaze igihe mu Rwanda ndangijemo nk'imyaka 10
uyu mwana w'umukobwa wawe rero ushaka mubwire none ushaka kumubwira amakuru yo mu Rwanda ubwayo nayo muri Kongo y'Imasisi mu Rwanda se umubwira ukomeze umubwira makuru make umubwira uti mwana wanje dore ku bintu bimeze impamvu ngushaka umubwira makuru make ya dufite akanya dusigaye imbere tibiri ariko buhera kuri uwo ikindi gihe nanye ndagifata umubwira makuru make mu Rwanda
aruko abonetse namubwira yuko imiryango imukeneye abana yareraga babiri bo yasigaranaga nabo hari uwitwa Kodo hari uwitwa Nyiransabimana abo barahari mukuru we Nyiraromba arahari nanje ndahari umuntu wapfuye ni musaza we witwaga Bagaragaza
oh komeze
niwe wapfuye ariko twebwe turi mu Rwanda na amahoro nta kibazo tumubonye rwose imiryango ye iramukenye twageze mu miryango yacu imiryango dusanga ari mizima rwose turi tumeze neza cyane ariko mubonye Imana uwo mwana yamuzamarije
birumvikana hashize igihe kirekire kandi mwatandukanye mu gihe cy'amatage ari umwana mutoya urumva kugira ngo umwana akore inzira ndende wenyine afite imyaka 9 nawe usubira inyuma utaza aho agiye na n'ubu ukaba umaze imyaka 20 hafi n'irindwi ukimushaka wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga gushakisha umukobwa wawe Mukandayi Sabye Marceline ndumva ariko wambwiye
Marceline
izina narifashe rwose ubwo rero wamubwiye iki kuri ku mutima sinzi niba hari ikindi wumva ushaka kumubwira nk'akajambo k'umubyeyi niba kumva niba ari muri Congo Brazzaville abari muri Congo Brazzaville mwese abumva ikiganiro Agasaro Kaburaga ku ijwi rya Amerika muri kano kanya mukaba mwararabutswe umukobwa witwa Mukandayi Sabye Marceline yari umwana wa Hitimana na Ntibankundiye ubwo rero mwamubwira yuko mu Rwanda umubyeyi we Ntibankundi Esperancia amushaka rwose mudufashe uyu mwana w'umukobwa bamubonye ikicanga bo bakomeje kugendana inzira ndende bazatubwire kugira ngo tumugereho vuba abi Brazzaville mumpamagare mumbwire yuko umwana mwamubonye nawe kandi mumuhe telefone zanjye anyihamagarire ngaho rero umubyeyi Ntibankundiye ndagushimiye cyane kuba wafashe kanukanya kugira ngo uze mu kiganiro Agasaro Kaburaga unshimirire n'uwo muhungu wawe Yohani wamfashije kugira ngo tushobore kuganira nkwifurije amahoro y'Imana
Imana iguhe umugisha kandi mubonye rwose Imana ya Imana Imana ikubiye gufashe
Agasaro Kaburaga karabonetse
Agasaro ikiganiro cy'uyu munsi Agasaro Kaburaga nta kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 00 1 2 0 7 4 3 6 0 nongere misubiremo 00 1 2 0 7 4 3 6 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana